Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Pesa onge, pesa onge. Mashodi wamejaza DM, pesa onge. After show promoter nadai pesa onge. Ka January joy mawaka, pesa onge. Beat killer kwenye beat, see I don't play. Balandi amekula ndimu ana complain that I don't pay, ati nafanya chode. Kwa hizi streets sije wipe ata kompe. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Pesa onge aje na the boy kata maheni si bombe. Black on black hadi chini kijana na kasilo we. Broke niggas bonga luga flani misi resonate. Tukichapa titi cheza na pipi alphabets na coordinate. Series of Ganji askas, reminiscing kabla. Fatela shike lamsam, mikona nyonga kashka. Police gonna asthma, ndula moja na zero swagwa. Sina tado ya taska. After, skiza kwa makini, ndo utajwa misi ja come to play. Vinci visha beat, call me starry, minta wa serenade. Shori ya kam kwanza, minta mfuata, sorry for the wait. Biga msoto keyo skiba, zenga na kwanga heavyweight.
Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Sina do, nana try kunimochoa. Nkashindwa rada ni gandi ni kam slap barakoa. Siku ishabo, juma mfuko nikitoa. Spati shit, na vile nkua na dhani niko poa. Songa na hi, bonga na mi, kambonge na G. Ma wanna be, vile na see, they tryna be like me. Longi na T, digaga chini, clacks, wallabies. Mindyo boss, in other words, mindyo donga na ni. So I gotta get money, rent money, alafu ni clear my dent money. Save money, sina time ya kupoteza tao, mina saka cake na ni. Usiona ni kama umeshindwa uanze kulia ukifanya mistake bani. Na usiniombe pesa buda boss, cause I'll take ya.
Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Gagi na changa speaker zionge. Spendi kazogo kazigi basi kasonge. Sina kapoke afande hongo hupoke. Spendi mapoko ukija toka kikoske. Nidipo kwanza kani show hakuna postpay. I'm too straight hadi dem hezi kunigay. Chapa kamoli moyo fanya kashori. Holi kakue honi omi oma isioni. Kama mtani soma lazima mtani koma. Hizo pesa zikija ongeza hizo commas. Aroma ya pesa pusi imenipa pressure. Hizi ndo vitu mbili zinafanya vijana wana kesha.
Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
Pesa onge. Yo ndo replay nda kupea ukienza kujanaza. Bro I need a favor na uchumi enda uonge. Mieni usu yoni yako ika na iru tateseka. Takutuma kaujitumi pesa onge. Pressure bronje I never complain instead na measure kompe. Hawani toshi kwangu wote ni msosi. Kama ngori ni moshi uneza toka jikoni. Kazi nye pesi kina kwa kina mizani hadi sentensi. Mutiririki utadhani maji mfereji. Kuntaka ficha salasa jazi ya Messi. Na unipe usi utafikisha.
Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge. Pesa onge, pesa onge. Pesa onge, walai pesa onge.
You killed this one.